lakini ulifanya kapoteza confidence. Siko na hadhi kiona binti mnembo sikusogea deep, na nika focus kusaka do, yani so I remember those days. Discrimination from colleges, mlembo alinitusi bila shikaji. Oh shit, I was weak. Nkikumbuka tunacheka hii haha. Ex alinacha kisa sina gari. Day day, every day. She's my top girl, topic I talk. She speaks Swahili, na tole franchise, na tupu wa awili. Kamili kamili, hakuna tenda siri. Acha, ni waweke wazi.
Life ilikuwa tight, nilijiona kama sifai. Miaka inakwenda, umri unasonga, bado hali haifai. Sir, I never gave up. Sikuwahi kata tamaa, cause I knew one day. I said to myself, as in when it's a fake or two, I never wanted that life. I'll never miss that life. Ni opo ni mepata, na jesho ni metokwa. I'll never say to satisfy. Ongela toto we mama, umezishinda changamoto kinyama. Tutoke na mtoko twende kule, tukale bata tunywe tule. Nikupeleke kwa mama, yani nyumbani kwa mama. Mapenzi sio vita, ushindani. O mama wewe, mimi nataka utulie kweke ndani. O mama we, o mama we.
Technical bench, the problem we face, we fight kung fu. I pursue, I'm male high, and that is true.